viongozi mekufinya siku tosi. Hama fala mekufinya pia watosi. Tida tati, mimi si tosi. Omera hizo, wa Tida tati, kasabun. Na tuko tupa chako ni bosi kwa nene.
Locktail, Tida tati, beats banging. Jack, Jack, Jack. On the street.
Watanga, watanga, watanga kunipima haitosi. Watanga kunitisa haitosi.
Locked tight, give me that beats banging. On the top of the charts, we hanging.
Watanga.